yeah. Mapenzi this one and only.
Wonder.
Yekisha maja na baki matope nele story jirudi. Nikudanganye tukifo ziko hotela so kwa staili. Mini liona tusingefika popote mana ukonyesha bidi. Kirombaya ukawarazi nini kose wape akina nani. Mina kupenda unajua nivuta fulai nikishinda kupumua. Mfano likizama jua smura ntaweka wapi. Swezi fite kikozi nikibanjo tajua. Mapenzi maraza na uwana. Mfano likizama jua hey. But you don't care. Haujari raya kunipe. Haujari yes you don't care. Haujari raya kunipe. Haujari siti kushinda na mbio za mapenzi mana vinga menzidi. Kushi bila maji ndio misiwezi ila wewe tenbi. Chongo pesa mjini sario ukatepa na mabigi. Ndipo nikashindwa ligi kumuvuo nilinibidi. Ajapo nilijitahidi. Nakupenda unajua nivuta fulai nikishindwa kupumua. Mfano likizama jua smura ntaweka wapi. Siwezi fita kikozi nikibanjo tajua. Mapenzi maraza na uwana. Mfano likizama jua hey. But you don't care. Haujali raya kunipe. Haujali yes you don't care. Haujali raya kunipe. Haujali mambo maumivu nafuata mkondo yeah. Hata chikwa naelewa. Wanda najua. Swanendo. Hii.